Emmanuel says, Jim, he said,
he's a master.
Usitremo
Nini kwako bibia
Ninyami
Mchena Autoni asungimwa
Ninyami
Yehu wenya kupo Enyi weni itamio Nchini pina msume
Echa misro
Echa miuko
Echa miuko papa
Fisama sitremo
Usitremo
Nini kwako bibia
Ja, ukwame dawasi, msi watie mipaibu.